AM Records.
Kumbe bado tupo huku tena siamini bado mikono mitupu mama mama natamani tungekuwa wote ndoto ungefurahia nayo ferali ni nayo ndoto amini my dear atoshanga niko pale pale Mungu nipe ya kupambana